Mr. Kiss, baby.
Hey, hey. Bleki zimekata Kilimani, watoto zuri wanataka mani. Punguza shobo hebu Chilimani, nenda vizuri watu wana gani. Bleki zimekata Kilimani, hatujali matajiri nani. Kizazi jeuli tuko free money. Ukitupa dili basi dili dani. Asa mbona wanaleta toliro, wanaleta toliro. Hey, eti wana tunasalio, hatuna salio. Asa mbona wanaleta toliro, wanaleta toliro. Hey, eti wana tunasalio,
yo.
Oya wanangu, how come?
How come oya wanangu, how come?
How come otuna pesa, how come? How come oya wanangu, how come? How oya wanangu, how come?
How come oya wanangu, how come?
How come tuna pesa, how come? How come oya wanangu, how come? How oya wanangu, how come? How come oya wanangu, how come? How come tuna pesa, how come? How come oya wanangu, how come? How oya wanangu, how come? How come oya wanangu, how come? How come tuna pesa, how come? How come oya wanangu, how come?
Bangi hawa pereke, pereke. How come zombie pereke, wapereke. Na kama sina woni mbuleke, nibuleke. Bongo kama itebe, itebe. Boya kwanza hawa kinana. Bulo kama wana kunja kuna barika. Kwenze jan, sisi msebe zingu zakala. Kama mkeke tushe clear kuna barika. Basa mbona kama wana leta tolilo,
wana leta tolilo.
Eti wana tunasalio,
tunasalio.
Basa mbona kama wana leta tolilo,
wana leta tolilo.
Eti wana tunasalio. Away. Oya wanangu, how come?
How come
oya wanangu, how come?
How
come tuna pesa, how come?
How
come natusha clear, how come?
How
oya nigga, how come?
How
come oya wanangu, how come?
How
come mafioso, how come? How come natusha clear, how come?
Oya wanangu, how come? How come oya wanangu, how come?
How
come tuna pesa, how come?
How
come oya wanangu, how come?
How
oya wanangu, how come?
How
come oya wanangu, how come?
How
come tuna pesa, how come?
How come?
How come oya wanangu, how come?
How
Endo, ti zombie, how are you? Ti how are you? What the level? Abenzani. I'm a ghost, I'm busy, keep ghost. I'm a boss, I'm busy, keep boss. Ukuluma kakulu, angiti zotul. Spend a lot of money, lava fana, keep ghost. I'm a boss, I'm busy, keep ghost. I'm a boss, I'm busy, keep boss. Ukuluma kakulu, angiti zotul. Spend a lot of money, lava fana, keep ghost. Angiti dhala, lava bitu ben cross. Isondo liya chika, boy, gets old. Ukukalabatini, ukukalabatini. Ukukalabatini, ngama la mingu holy. Angiti dhala, lava bitu ben cross. Isondo liya chika, boy, gets old. Ukukalabatini, ukukalabatini. Ukukalabatini, ngama la mingu holy.
Kebana ba,
oya wanangu, how come?
How come?
How come oya wanangu, how come?
How come?
How come tuna pesa, how come?
How come?
How come natusha clear, how come?
How come?
Oya nigga, how come?
How come?
How come oya wanangu, how come?
How come?
How come mafioso, how come?
How come?
How come natusha clear, how come?
Kivipi,
oya wanangu, how come? How come oya wanangu, how come?
How come?
How come tuna pesa, how come?
How come?
How come oya wanangu, how come?
How come?
Oya wanangu, how come?
How come?